Onodugo adirebe mma Ebe obuna chineke akondemu Obunye gakondemu mo I am too precious To be wasted by the grace of God I am irreplaceable
Amen and amen The only thing I know is that one with God is the majority For he that is in me is greater than them The Bible says Surely the enemy shall gather in one way But in seven ways they shall scatter Because their gathering is not of the Lord
Onoman onodugo adirebe mma Ebe obuna chineke akondemu gi Obunye gakondemu mo I am too precious to be wasted By the grace of God I am irreplaceable Onodugo adirebe mma Ebe obuna chineke akondemu gi Onye gakondemu mo I am too precious to be wasted by the grace of God. I am irreplaceable.
Join me now.
Ona dugo adirebe mma. Eba obuna chineke akondemu gi. Obunye gakondemu mo. I am too precious to be wasted by the grace of God. I am irreplaceable.
Ona dugo
adirebe mma. Eba obuna chineke akondemu gi. Obunye gakondemu mo. I am too precious to be wasted by the grace of God. I am irreplaceable.
Umuchineka na muna kebe na kao. Okwafyo nye manya ya kona suo. Ifo nye maya marayo. Manke mama kia dera na mo. Okwakara kamjibi uwam. Mbemdi etie. Kambi doro ni itie buo. Makanodi mama di maraka raka yao na bobo Achotara mo nye chineke nire mo Peri anagara yosi Manungu waka manono dugo Adirewe manaru cha 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 Manungu wakihewe gemezi Makana mumbu nunu na nangige Efeligo Milyozu zowe so mamungu Wetu weko mwacha wakanya mututu Oh anama anama bolu Obo mumeluwa Agawa chuku katapotu kamchukene Okunu urafime Adie buyakao Okwifulokuwa Mwakwe takona no Esi okwe weronodo Makani ite malezi okuna kazuzi kwa yo Oweli foku gemikite Makamura mekwa mundebu mia weputua Wande mgini kange chike chegi Chivunduwe wagi na nkeregeke Iwe wenu ima woke na panumbo Onyanyu kwa fuimo Wena tabuwe Onyanyu kwa fuimo Wende kwa kwego Onyanyu kwa fuimo Wena kwa churo Onyanyu kwa fuimo Chukua kwa ziwomo Onyanyu kwa bilie Sina kwa zia menta mimo Chine kwa wina nuo
Ono dugo Adirebe mma Eba wana chine kakondemu Wabonye kakondemu
Onye kamani
I am too precious To be wasted by the grace of God I am irreplaceable
I am irreplaceable
Ono dugo Adirebe mma Eba wana chine kakondemu Wabonye kakondemu I am too precious to be wasted by the grace of God. I am irreplaceable.
Ni uruna na somu tinonu oka korona kukuwa Makano weli feka nene madu Onene sananya oka harifonge ku Ni rone bili kwa kwanza Imegide mo onye chukutere manu Okwavu ahuna burichuku malite na watao Kajari nye kwenso tito God forbid Otu mwadi de chiro waya paswe vidigo Ime gidonye chinte mudenisi Ama imego na kuru yao Owenye kowe ya indere kwenso zi Okwa weke weke nando tiyo Juru na magala ngumiri toboro hiko Gini kai mere, okwabu kai na burutuku Umu mawapu, weke weke gị na ndị otu gị unu sendiri nwa dibịa ọ na-abịa ma na-etopres o wee bịaro wee fụnụ ndị abụ ụlọọma ndị na-abụrụ Chukwu ọbụ otuto ngwa ngwa obi wee gbawa ya maka ọ bụghị ihe ọtụrụ anya ka ọ na-ahụzi
Chineke m.
Ihe ọzọ nnụzikwara bụ akụkọ ọ na-akọ ọ na-akpọ ndị egwu ibe m ma ndị nzu pụtara n'egwu ma ndị mụ na ha dị na mma ma ndị nyere aka n'ụwa ọ malite ịkwụtọsi m si na m kechiri ha na m kechiri na akara aka nọọ ya ka m ji aga n'iru ewo Chineke m sọ gị ma nke bezi okwu ọkwa gị bụ ike m gị bụ ume m ike nji aba mba n'ụwa ama m na ewezụga gị na ndụ m Chineke m ndị iro kara ibugo m chi bụ ndị eji m ogu gị onye amụma ụwa kedu afa chọọchị gị onye wayo ọkwa ọ bịara ghọrị onwe ya si na ọ bụ pastọ m o nweghị eni evidence to prove ụmụ Chineke genụ m ntị uche gị dịkwa ya maka ndị na-eburu gị amụma ndị okwu ọzọ na-eme ọzọ ndị na-aghasa ezinụlọ mmadụ ọ ga-eburu gị amụma na ọ bụkwa n'ụdị gị ma ọ bụkwa nwunye gị o onye chọrọ ndụ gị o ma ọ bụ nne gị ma ọ bụ nna gị o ma ọ bụ nne di gị ma ọ bụkwa nna di gị gbara nụ ọsọ ndị otu chi bụ ndị eji m ogu ndị amụma ụgha ọkwa unu emebugo ya na mbụ wee mekwa nke a Chineke ga-abụ n'ọnụ o ifele ga-abụ nke unu mba niile unu na-agba bụ ka nzukọ Kraịst nwa ma unu bụ ndị asị unu bụ ndị okwu ụgha ebe ị mepere ọnụ wee kwue na mụmụ prince gozie nwoke ke gbazi gị bụ pastọ wee jee na dibịa ekwensị fele megbuo gị gị na ndị otu gị unu agaghị eri otuto dịrị Chukwu mụ na ezinụlọ m anyị kwere kwesị ike na Chukwu dị ndụ ka anyị ga-efe otu ọsọrọ ụwa dịrị ihe ọsọrọ nnukwu be ama m na Chineke nọnyere m ọgwa ha bara n'anya chi echi fere mụ niile kpụrụ akpụ iji wee megide m tufuo gị ha wetara foto ji mekpe ifo mesi volutu wee seta nkịta tinye ya n'akụkụ m iji mebi aha m Chineke ọkwa ị na ahụ ya ha were foto m tinye na laptop were m emi egwuri egwu were n'aha m akpara ego chi bụ ndụ eji m ogu enwere m ajụjụ ị bụ pastọ ka ị bụ dibịa ọ bụ agụ mere gị ya chi bụ ndụ ka ọ bụ isi ike ọkwa ịhụrụ nkata ọjọọ niile ịbara imegide m Chineke ga-ekpe gị ikpe gị na ndị otu gị ọ bụrụ maka mụba ugo mụba ugo achakego oge ka unu na-ekwu my bible told me that the gift of God naked creature and added no sorrow ọkwa ịna-anụ chi bụ ndụ eji m ogu ịma na ịnweghị ifele o n'akụkụ ị na-akọ gwakwanụ ndị sitere gị o ịfụghị m ọ gịnị ka m mere gị gị onye aka ọbara na-enu ka isi bupụta onwe gị n'ọma ahịa o chere na ọ bụ m ka ị na-emegide o ka m gwa gị onye ị na-emegide kwa bụ nzukọ nke Kraịst ma ndị ozi Chukwu ma ndị na-alụrụ Chukwu alụ o chi bụ ndị eji m ogu ịma na ụbọchị ikpeazụ ị ga-aza ajụjụ ị mere o
ọnọdụ bụ adịrị egwe m ma ebe ọ bụ na Chineke akọ na-emu ọ bụ onye ga-akọ na-emu m I am too precious to be wasted by the grace of God I am irreplaceable ọnọdụ bụ adịrị egwe m ma ebe ọ bụ na Chineke akọ na-emu ọ bụ onye ga-akọ na-emu m I am too precious to be wasted by the grace of God I am irreplaceable
unu sọpụraịziri m ka nwa dibịa kpọrọ onwe ya pastọ bịara saa n'isi wee kwuo unu na mụ kechiri unu Unuwe ukwerenu ufado ndishineke sinaka muwekozio ni munu ufado ni munu kukutansamo ndi na mara mebu opa sike nebu no kelo wajiwe mara ho panke wantara connection government also emesia uwe rire ya webu uwe ya ewenye yoso na government also oputa sinobu mupeti ya Onkara gora kwandi reverend fada Inyowe yao, ndi reverend fada jide yao Osino banglican priest, wenebu amumu yao Nana fundi madego, mamoto hao Eseno buziki buku, ifura pangonu ndi ajadu Nile diya urao, ndi na rego nike Ndi chukutara na boi, mandi pokutare Bena rolu kwe hanku nyere haka Otu awundeshi Kedu maka mwata kiri yoka ya duruno Iwe buoro ya masia ni ibonya gepereo Sia wekeba Iwe mbele ye mbele in 7 days No gebi dampiyo Mata were 750,000 wetinye ginata Yewe malagao Onyoshu Onyarendi Okwa feki kiki ya kao Ise kwa na muguru nei Okwe bibura mbuga no tuobodo Nibo state Kata buruntiki Okwa magama Nibu fake prophet Onyamumuro Iwe chineke na biakwa Ofuba sifeso lezo kaputife Okwe nanu Onye bugo Ebugo nini buromo Mankendi ozo Hanine gagara gubo Otoko ndiso kwa mamumba Undiliri nimo Ndi ngurumiri Ndi ngonyera kwa Ndi nyelulo bibi Mandi nyerego Mandi nirego mo Woni beribe kutarabu loku Na muke chirunu Unuwe pura magarika o Mankeno nande wiko Kudori fitekono Unya kukona adima Ina kokoro koro koro Ina sisifu sifu Kukariu mumanyi na sirio Njo kwa kalilo nye mwuzi Njo jasiri merendi Onye kukata da Osiko siya kwa kuru yao Onwero nye nochiruzo Onwero nye mpochiriti yegu Ananeke chikiti Anamkaza hagio Kufode bilie waraga wana studio Kahame biya hamo Olego kukunu di Njeriwe karol Ebanerebu Sinamke raka raka Kedema kukunu di Obuzi kwa chukukunu nagurebu wae Umunem Obuzi kwa chukukunu nepele Wakwere na muke chirunu Obununa marina karaka Atuye menu ya mficha Okwa gurumbe buwesi Donyi nye chineke Odige langaniru Okwa nuhuru destiny madu Adiye meya ita sona nyoge kogebu Emesio were mwayotake Mandizi na muruneha Na mungu kwa ranaha Woye kunigeho Ndiya kwitemo Weriye nchari junu Unuma kwa nunu bundia muma Manonya muma dara na church Wandi church ya Ekere yeke Yabu na church ya masago Unewe kwa rifere Mbye kwibe mo Ambini dikunu nebezi Unukura sida gari gao Ndini lengye kumu na dima Umutomu ntinonu Diko nakamu diko chao Amagi miya nekuo Otigi ye mmeri chacha Iye mfurugu envi Netiti ndotuma Okwanu jelosi Yana ufobio All I know is that my God will judge them one by one. Mandi Maranite. ekwensu bonya kuron obaga diri ya na mama cha asimono dugo adire bema eba bana chine ka konde mugim obugi ga konde mugo I am too precious to be wasted my dear I am irreplaceable
ona dugo adire bema adire eba bana chine ka konde
Abonyega konde mo,
I am too precious to be wasted by the grace of God. I am irreplaceable.
Ona dugo,
ona dugo,
ona dugo.
Adirebe mo,
ona dugo.
Abonyega konde mo, abonyega konde mo.
Cha cha cha,
I am too precious to be wasted by the grace of God. I am irreplaceable.
Ona dugo,
ona dugo,
ona dugo.
Adirebe mo,
ona dugo.
Joshua, I refuse to die.
Like a mother, I get my picture.
When there is
oh, not my.
poverty now.
I reject poverty.
Sister, reject poverty, oh.
I reject poverty.
Mama, reject poverty now.
I reject poverty.
Papa, reject poverty, oh.
I reject poverty.
Let's go. Oh, yeah, jump and pass, oh. Got agum biri si agum nele otu akagu gi si agu obi m idobi obuli nyere niwu nobu ya kobi nnacho ikagu biri si agum nele otu akagu gi si agu obi m idobi obuli nyere niwu nobu ya kobi nnacho
ya jese were owenye kedo onye ga abu eligwe choba na oku mmuo nwanne nwere ire gi kuwe eze gi ọnụ ọgaranya eligwe n'ụwa kedu nke ka mma ọ bụ na ị mara na ọgaranya n'eligwe ka mma isi na ọba si ịchọ ndị katọlik ọ dị gị ka ọba si ịchụ angelika ịjụcha angelika njụ ope ndị kosta ichi ọdị ihe m na-ekwuchọ ndị saba ọ dịzie gị ka ọba si ịchọ cherubi na nsarafi ọ na okwusie ike ngwa n'uju odozi obodo ngwa kwe na ọgaranya n'eligwe ka mma Jesus naka ga kama maka ni buru ogwu oledo n'isi ọ ga-atọ ụtọ iwere nkụ na-efegharị na ọ ga-ama mma eziokwu eziokwu ọgaranya n'eluigwe ka mma gịnwa mmadụ gbado anya o ejiri igwe agwa ya onye ọcha ejidugogbo enyi ife dị ọcha ebe akụ onye dị ebe ahụkwa obi ya ga-adị ebe akụ onye dị ebe ahụkwa uche ya ga-eje kwadoro onwe ga akụna eluigwe ebe akịka agaghị ata ebe nchara agaghị eri ebe ndị ori agaghị ezu ebe ụtụ agaghị agba ya ebe ọnwụ na agaghị adị ebe iruju agaghị adị ebe ịkpọkwa agaghị adị ebe ikikere ze kụwa agaghị adị ka nchere nne m adịghị n'eluigwe ka nchere nne m adịghị n'eluigwe ọkwa ime ọsọ eluigwe onye ọbụla n'isi ya otu ụbọchị na bịa mkpopi nke gada popopopopo nnukwu onye eze ga-esi n'eluigwe gbadata n'okpuru anya m a ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ ga-agbago onye ọbụla zara ọnụ ya nwanne m ọgaranya n'eluigwe ka mma eziokwu ọgaranya n'eluigwe dị ụtọ mkpụrụ ụla nlọdụ n'eluigwe ka mma eziokwu mkpụrụ eze n'eluigwe dị ụtọ ịma na iti alilu ya n'eluigwe dị mma ka m gwa gị ịtịbụ ụza na n'eluigwe dị ụtọ usoro ndị m ozi na-agba egwu n'eluigwe dị mma ichefu nsogbu nke ụwa n'eluigwe dị mma eziokwu eziokwu ọgaranya n'eluigwe dị mma
oh one thing I know is that my life belongs to you Jesus there's no two ways about it amen I want everybody to know that Jesus loved me so my life I will give as long as I live to let everybody to know and I want everybody to know that my Jesus loved me so my life I will give as long as I live to let everybody to know hallelujah
I want everybody to
yes I want everybody to know
Jesus loved me so
Jesus loved me so
my life I will give as long as I live to let everybody
and
to
I
know
and I want everybody to know
I want everybody to know
yeah yeah yeah
that Jesus loved me so my life I will give as long as I live to let everybody to know
He love everyone, you see. Our life will keep as long as we live
everybody to know. Oh yes, because he lives, I can always face tomorrow. My life I will give as long as I live to let everybody to know. When I remember what the Lord has done, I'll never, never go back anymore. My life I will give as long as I live to let everybody to know.
I want everybody to know.
I want everybody to know.
Jesus loved me so.
Oh mama, oh
my
mama.
Life, I'll be as long as I live. Everybody to know.
I want everybody to know.
I want everybody to know. That Jesus loved me so.
Oh,
life, I'll be as long as I live. Everybody to know.
Presence of God, there is fullness of joy. Hallelujah! I surrender all to you, the man of Calvary. My life I will give you as long as I live to let other people to know. I give it all to you, my Lord, take me and use me. Whatever I am today is by your grace, oh Lord. Dina magi gamara, weremu meri edima, weremu kwaramwaru. Because my life I will give as long as I live to let everybody to know. Hallelujah!
Everybody to know.
Hallelujah!
Jesus loved me so.
Jesus loved me so.
I need to let everybody to know.
I want everybody to know.
Everybody
to know. Everybody to know.
Everybody to know.
Echipola ni uwe sielike. Wesi na chineka dirozima. Wokoro biacheta. Mwabo biacheta chineke. Corona Bobia, yet you pull a new Westianike, Wepuena Chineca, Dirazima, Wakorobia Mara, Babovia, Cheta Chineke, Corona Bobia, in a no,
yet you pull a new Westianike, Westina Chineca,
Yapulaya,
Wakorobia, Cheta, Cheta, Bobia, Cheta Chineke.
Cheta chineke mokoro na mogobia eji kwala na raisa dilokonuwe wekwe na chineka dirozimao obodo Nigeria nejiru nejazu ekujala chuku mokoro na mogobia eji kwala na fwele chinyelego wekwe na chineka dirozimao mokoro bia inu mwabobia cheta chineke. Chine kenacho ekujokola chine keki mwanke madu nurokuwa
ara enyo ya no so ebu ada to afofo we buru so akana di era bisiaka aburio cheta chineke bokoro na bogobia chuku bisimbidoki chuku bisinjalebe makano nyaburu chi uzo mamu we ya no so ajula chineke mwane mo
ajupala ni uwe sieli
Police, what's your papa na mama? I'm gonna tell you what's Singapore gara onyo biabo
akuku ya
Singapore gara onyo koboko
akuku ya
Singapore gara moke trouble
akuku ya
Singapore gara onyo biojo
akuku ya
hey amen
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 everybody amen
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 papa
amen
yala 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 say amen
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 look at me now amen
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 my brother amen
amen
I have a fine papa
fine papa
I have a fine papa
fine papa
Jesus na fine papa
fine papa
oh child be by the fine papa
fine papa
Amen.
Amen.
We need to know. Amen.
Amen.
Amen. Kuseike, kuseike. Amen.
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 Hallelujah is a heavenly language.
Hallelujah
is a heavenly language.
Oh,
it's a heavenly language. I'm gonna sing hallelujah. Join me and sing hallelujah. Everybody join me and shout hallelujah. Hallelujah is a heavenly language.
Oh.
Amen.
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 Everybody. Amen.
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 Oh yeah. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Aha. Amen.
Amen.
Everybody, amen.
Amen.
Amen and amen. Among other gods, they are the works of men. Beside you, O God, there is no other God. Because you cannot share your glory with any other God. You cannot share your kingdom with any other kingdom. Hallelujah! Sweet Jesus, your difference is clear. Sweet Jesus, your difference is clear. Join us now and worship the Lord. Sweet Jesus, now you we know. Sweet Jesus, your difference is clear. Sweet Jesus, your difference is clear. Join me now and worship the Lord. Sweet Jesus, now you we know.
Sweet Jesus, your difference is clear. Sweet Jesus, your difference is clear. Join us,
join me now.
Worship the Lord.
Join me now.
Sweet Jesus,
join me now.
Sweet Jesus,
sweet Jesus,
your difference is clear. Sweet Jesus, your difference is clear.
Hallelujah.
Join us now. Worship the Lord. Sweet Jesus, now you we know.
It is my turn to praise the Lord. It is my turn to praise the Lord.
sweet Jesus, sweet Jesus. I love your name, I love your name, I love your name.
Oh, sweet Jesus, sweet Jesus, sweet Jesus, sweet Jesus.
Marching to Zion,
marching to Zion.
Brother, marching, marching.
Zion, marching to Zion.
Papa, marching, I'm marching, I'm marching to Zion.
Marching to Zion, marching to Zion.
Mama, marching, I'm marching, I'm marching to Zion.
Marching to Zion, marching to Zion.
Hey, let's go to Zion, Zion to Zion.
Zion to Zion, Zion to Zion.
Zion to